Waliwo ensonga, waliwo ensonga. Manya wo waliwo ensonga, waliwo ensonga.
Wejjukira luli akabeja kagwa n'abafa, yegwe wasigala olabanga takola, labanga ludde. Naye waliwo ensonga, sente ze weetaaga kusala oluusi nalwawo okukuwa. Naye waliwo ensonga nyikiriza, mulire ebitufu birungi byale.
Waliwo ensonga, Katonda lwaki akuleseewo? Waliwo ensonga, waliwo ensonga, Katonda yakulondayo mu bonna. Waliwo ensonga,
buli kintu ekibeera kibeera n'ekigenderwa obulungi bwa Mukama, kuba ye takola nsobi. Manyi wafiirwa embaga yo, yali agenda okuwa satani ekyanga, awo waliwo ensonga. Manyi wafiirwa omwana w'omuleba, naye wali omanyi ky'oba gwe yandifudde, awo waliwo ensonga. Manyi wafiirwa ebintu ebirungi bingi, mulino okaba, awo waliwo ensonga. Manyi wafiirwa emmaali yo, naye wali omanyi ki Mukama yali akutasa, awo waliwo ensonga.
Waliwo ensonga, Katonda lwaki akuleseewo? Waliwo ensonga, waliwo ensonga, Katonda yakulondayo mu bonna. Waliwo ensonga.
Musumba kankubulire ku mulimu gye nakolanga, nakola bulungi naye nga bosi tasiima. Akugoba yakuwa magezi, manyi nti waliwo ensonga.
Tokabira amata gayize, Mukama abeera abiraba. Waliwo ensonga, waliwo ensonga, Katonda lwaki akuleseewo? Waliwo ensonga,
Mukama akuleseewo.
Waliwo ensonga,
akuleseewo
Katonda yakulonda.
Yeah.